Sanibona bona ekuseni bangane ngijabule ngempela ukuba lapha kulokhu kusa ngalokhu kusa kwasebusika okuhle ilanga libalele izinhliziyo zethu zijabule njengoba ngihlezi phakathi lapho nomfundisi uMnumzane Mpila ngenkathi esaqopha ngomoya ongcwele wehlela phezulu kwendlu nabantu bethokoza abantwana bejabula siyabonga ukuphila nokuba phakathi kwalabo abangaphuma namhlanje babe sezinkonzweni manje sibonga kakhulu ngani nonke futhi njengoba abangenisi emuva lapho uma kukhona ongenayo banezihlalo ngapha bangahlala ngasemuva kwealtare nenye ingxenye yebhentshi lapha ngaphambili futhi uma abantu bengena kamuvanyana.
This next week we start for the
manje ngaleli viki elizayo siqala uhambo lonyaka manje olunye uhambo lomhlaba luqala ngelizayo zishumi nambili lokho kungalolu lwesithathu luzayo eChicago ebandle lasePhiladelphia nasemkhankasweni futhi ke ngiyethemba ukusuka lapho thina kulokhu kusa kusukela ekuqaleni zintathu kuFebruwari siyaqala-ke eLubbock eTexas ehholo iCotton Bowl lapho eLubbock eTexas bese-ke kusukela lapho kuyiwe ePhoenix bese-ke kuba sembukisweni wemfuyo phakathi kweLos Angeles neSouthgate eCalifornia bese-ke uma inkosi ithanda sifuna ukuya eHonolulu ukusukela lapho manje ngibabonga ngempela bonke abantu okhulekayo uma nje bezocela inkosi njalo ngosuku umkhuleko omncane ngempilo yami ngikeba likhoni ukuthi nize nazi ngakulolu hlangothi lwephakade ukuthi ngethembele kangakanani kini ukuba ningikhulekele uma ngihambile. Ngibongile ukuza mfowethu Thomy kulokhu kusa ebufakazini bakhe ukuthi ukwenze kanjani uNkulunkulu evule izingalo zakhe njalo ethanda ukunemukela akunandaba ukuthi wenzeni usalokhu ezivulile izingalo zakhe ukwemukela yonke imphefumulo edabukileyo ezoza kuye kungakhathaleki ukuthi wenzeni nokuthi isono sikhulu kangakanani uthanda njalo ukuthethelela. UNkulunkulu akubusise mfowethu osemusha.
I was noticing the results from last
manje bengiqaphela imiphumela emhlanganweni wangesonto ledlule abantu okhulekelwe sinezingxoxiswano ezincane ngasese ukufinyelela kubantu. Ngiyanitshela niyabobangane isizathu sokuba singabi nazo izinkonzo zokuphilisa lapha niyaqonda sinayo indawo yenele ukunakekela abantu kungaleyo ndlela akumenyezelwa neze izinkonzo zokuphilisa etabanakele lapha nakuba sikhulekela abagulayo njalo uma ngilapha namaholo kulukhuni kwathola njalo nani zihambi osezingxenyeni ezehlukene zezwe ningena ababaningi kakhulu abantu bevangeli eligcwele khona impela emphakathini noma nokho noma ezindaweni eziseduze lapha kodwa akusibo bonke labo abaxhasa imihlangano noma ababa nobambiswano emihlanganweni ngiqonde ukusho njalo bangabantu bevangeli eligcwele ngoba baningi kubo abangamabandla ehlukene. Asizami ukumela noma yiphi inhlangano yebandla kuphela siyazama ngosizo lukaNkulunkulu ukumela inkosi uJesu Kristu futhi sikhululeke kubo bonke wonke umuntu. Njenge okokukodwa ngiqaphela ngesonto eledlule ekamelweni wawukhona umfowethu oyikhaladi obesanda kusindiswa ezinyangeni ezimbalwa ezedlule nomkakhe othandekayo futhi wayesishosha enokumesekelayo futhi wayenesibhono esesabekayo futhi ngisakhuluma naye ngezindaba zangasese ofisi labadikoni sinengxoxiswano yangasese njengoba wayekade shaye ngaphambili futhi wenzelwa amalungiselelo isonto ngalinye sinabaningi kakhulu esingabathola isonto ngalinye. Ngizwa ngisahlezi lapho nokuphefumulela kukamoya ongcwele inenekazi lalisanda kuphuma lapho nje lalihamba ngezinduku elalilivumele phumile selihamba ngaphandle kwazo. Nale ndoda eyayikholwa impela inkosi uJesu ngani yakhulekelwa inesibhono sesabekayo futhi ngayitshela ngathi manje leso sibhono sizoqala ngawo wona lo mzuzwana sibuyele endaweni yaso ngathi manje lapho sibuyela emuva usibhekisiseke lapho sigudluka sibuyela emuva okuzokunika ukukholwa okuningi. Niyabo ukukholwa kuzofanele kwesekeleke phezu kwento ethize, hayi nje umcabango oyintumantumane, kuzofanele kube yinto ethize ngokwesisekelo ozoma kuyo ukukholwa kuyakwenza. Futhi ngaleso sizathu sikholwa ukuthi izwi kaNkulunkulu lifundisa ukuphilisa ngokaNkulunkulu, ukukhululwa komphefumulo, ukukhululwa komzimba, futhi sikwesekela phezu kwezwi likaNkulunkulu eliphakade. Futhi ngathi kumfowethu manje, ukuze wazi ukuthi ngikutshela iqiniso ngokuba ukumbona phambi kwami embonweni, ngathi thatha uma uya ekhaya bese ubopha ngi ngakuleso sibhono intambo futhi uyikale bese ke uyinqamula leyo ntambo futhi ungabe usasithinta kuze kube yisonto elizayo. Futhi ngaphambi kokuba wenyuke uthathe lokho, uthathe enye intambo bese uzongolozela lokho bese ungilethela umehluko oshwabane ezintanjeni. Yathi ngizokwenza. Awu nansi intambo cishe i-inchi nohafu osikwe kuyo kanjalo, nakho kuhlezi indoda indoda ukuze nje nibone ukuthi yini eyenzekile. Manje kukhona okwenzekile angikaze empilweni yami ngibone noma ngasiphi isikhathi uNkulunkulu ake asho noma yini noma ayisho ngombono noma isambulo, ngaphandle kokuthi kwaba ngayo impela indlela uNkulunkulu athi kwakuzoba ngayo. Niyabo khona impela umkakhe ngesonto ledlule eza wayehamba esizwa induku yokugela noma induku iKheyini, futhi ngimqaphelile namhlanje yena phakathi lapho ubengakwazi ukuhamba kulukhuni. Yena ngimtshelile ukuthi iNkosi izomphilisa, ube nesitho esilukhuni, futhi ngimbonile hamba enyuka ubethathe iKheyini wayibeka ehlombe lakhe phakathi labo, futhi nangu ukhona namhlanje lapho. Nanto elinye inenekazi elinye lawo elivele zansi, ubani lowo bekungu ubesebucayini kabi ephethwe izifo eziningi kakhulu ngesonto ledlule, futhi ekhubazeke konke, futhi uhlala ezansi le ndawo ndawo ngase Georgetown, akunjalo nenekazi, noma ndawo ndawo phakathi lapho na eGeorgetown eIndiana. Wathi kodwa mfowethu Branham sengimdala. Ngathi kodwa u-Abrahama wayesemdala naye, emdala kakhulu impela kunawe, ngenkathi ecelwa ukuba akholwe into eyayingenakwenzeka futhi wayemukela. Futhi nango, futhi nanti elinye nenekazi lihlezi khona impela emva kwenenekazi ebengikhuluma ngalo khona impela emva komyeni walo lapha. Inenekazi eliyikhaladi lihlezi khona lapha nelinye nenekazi emuva lapho. Izintambo zingubufakazi obubonakalayo, induku yokugugela ayisekho, kungubufakazi obubonakalayo uJesu Kristu uyaphila futhi uyabusa, okungubufakazi ubonakalayo obukhulu bokuthi wavuka kwabafileyo futhi unathi kulolu suku. Simbonga kakhulu kanjani ngokuvela ezindulweni zenhliziyo yethu ukuthi usaphila, akafile, wavuka kwabafileyo futhi uphila phakathi kwezidalo ezisazokufa namhlanje, ethanda njalo njalo, enamandla okwenza ngokukhulu kakhulu kunakho konke singakwenza noma sikucabange. Siyamdumisa ngayo yonke inhliziyo yethu ngobubele bakhe obethembekile kithi. Manje bonani ukuthi kukhona yini, asekhona amanye amabhentshi phakathi lapho, kulungile, basenawo amanye esingawaletha nje siwakhiphele lapha futhi sibahlalise emsamo umanifisa. Manje okwesifundo sesikole sangesonto sizokube unkatho lwami ukufundisa kancane nje ezifundweni zesikole sangesonto, futhi sizo uma uNkulunkulu ethanda ukuzama ukuqeda udaba esiluqale ezinsukwini ezimbalwa ezedlule lapha ebandleni emasontweni ambalwa edlule. Namanje umfowethu Junior mhlawumbe bazoletha, angazi noma beningahlala yini phezulu lapha emsamo, futhi nidedele nje abanye bamanenekazi ningasibuyisela khona lapha mhlawumbe, futhi nenze kube bengono kunalokho obekungaba yikho, nisenyusele ngaphambili. Futhi kuzothi iklasi likasonto sikole lingadeda kulelo kamelo, zizoba khona ezinye izihlalo, ezinye izihlalo esezilungisiwe. Manje uma ekhona mhlawumbe ekhona ohlangene nebandla lapha kungokuncane mhlawumbe ukuphoxa noma ukuthize ezihambeni ukwenyunga, kodwa uma ekhona ohlangene nebandla ezoza athathe lezo zihlalo okuzonikeza cishe omunye umuntu isihlalo lapho bengena.
Now today we are studying in
manje namhlanje sitadisha ezweni elibusisiweyo likaNkulunkulu. Uma ni ukhumbula umlayezo owedlule ubuse encwadini yamaHebheru.
Marvelous to study the word of God. It gives us eternal life. Jesus said,
"Ngiyamangalisa kutadisha izilo kaNkulunkulu lisinika ukuphila okuphakade." UJesu wathi, "Sholani imibhalo ngokuba nithi kuyo nokuphila okuphakade futhi yiyo efakaza ngami." Futhi kuthandeka kanjani ukwazi usibusisile ukusipha izwi eliphilayo. UNkulunkulu usezwini lakhe.
Now all of you turn in your Bibles.
Manje nonke phenyane emaBhayibhelini enu kumaHebheru isahluko sesikhombisa. Futhi sizozama ukuba singathathi isikhathi esiningi kakhulu kulokhu kusa, kodwa nje ukuphakanyiswa okuncane kukaKristu ngezwi ukuze sinibonise ukuthi uyini nokuthi yingani silapha namhlanje, ukuthi yingani ubuKristu buyilokho buyikho ngokukhuluma izwi, futhi ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaNkulunkulu.
Now, we are able to take the pages.
Manje siyakwazi ukuthatha amakhasi futhi siwaphenye kanje, kodwa munye kuphela okwazi ukuvula izwi lowo nguKristu. Ngokuba bambonile embonweni njengewundu elihlatshiweyo selokhu kwasekelwa izwe, lapho uJohane ebuka futhi kwakungekho namunye ezulwini owayenamandla okuyivula incwadi noma akwazi noma ukuqaca izimpawu kuyo, futhi walibona iwundu kungathi lalihlatshiwe selokhu kwasekelwa izwe. Eleza layithabatha incwadi esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi, wayivula incwadi wase eqaqa izimpawu. Manje ungumqambi wencwadi, ake sikhulume naye umzuzwana nje ngaphambi kokuba siphenye encwadini. Baba wethu wasezulwini onomusa ngezinhliziyo ezinkulu zothando olujulile, siyeza namhlanje kuba sinikele ngodumo nokubonga egameni lakho lenkazimulo. Ngokusinaka kangaka njengokuba siseyizona uKristu wafa endaweni yethu, ongenacala kwabanecala ethwala yena izono zethu sonke ezisusa, futhi wakhokha inani eliphezulu, wenelisa uNkulunkulu, wabuye wavuka futhi ngenxa yokulungisiswa kwethu, ehleze ngokwesokunene sakhe namhlanje ephilela njalo ukusinxusela phezu kokuvuma kwethu. Oh, sikubonga kangakanani ngaleli themba eliqinile esinalo lapho konke macala onke kithi kudeda, ngisho nokufa okusazokufa uqobo, izinhliziyo zethu zibhekiswe kulelo laphakade ithemba elibusisiweyo. Abaningi lapha bayadinga kulokhu kusa Baba, ngenxa kamoya, ngenxa yomphefumulo wabo. Sikhulekela ukuthi uzosindisa abangasindisiwe. Siphe khona Nkosi, nikeza ukuhamba okusondele kakhulu kulabo abanganaki ngakuwe. Futhi sikhulekela ukuthi uzophilisa wonke ogulayo ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa yiNkosi yethu uqobo lwayo. Lezi zinto engizenzayo mina nani futhi, nokuthi yasho ukuthi sifanele sihambe kulo lonke izwe futhi sishumayele ivangeli, sibeke izandla kwabagulayo futhi basinde. Nokubona lapha kulendlu encane kulokhu ukusa, abantu abaningi abebehamba ngezinduku zokugugela ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, behamba namhlanje ngaphandle kwazo ngokwejwayelekile, bephakanyiswe futhi babanjwa, baphakanyiswa ngokuboshwa ngaphansi izingalo zangunaphakade zenkosi yethu uJesu Kristu behamba. Labo abebebulawa ngumdlavuza balapha bephilile, izinceku zakho odokotela benikeza isitatimende, abasawutholi, awusekho. Siyakubonga ngalezi zinto. Sithethelele amaphutha ethu futhi ugcwalise izinhliziyo zethu ngothando. Khuluma kithi ngezwi lakho manje ngokuba sikucela egameni lakhe. Amen. Isandulela esincane nje ukuthola imizwa enhliziyweni ngesifundo sombhalo wethu kulokhu kusa, kungukuthi kade sikhuluma ngesiqiniseko sethemba elikithi kahle kakhulu kunikezwa lapha encwadini yamaHebheru. Emva kokufunda ukuthi uNkulunkulu wasebenzana kanjani nabantu bakhe uIsrayeli ezinsukwini ezedlulayo, manje-ke siyabona ukuthi isithembiso selulelwa kithi kusinika isiqiniseko esikhulu, njengoba sibona ukuthi zonke lezo zinto ezenzeka emuva ngalezo zinsuku zaziyizibonelo zalokho uNkulunkulu asenzela khona namhlanje kubantwana bakhe abakholwayo. futhi manje isandulela esincane nje sesifundo sesonto eliphambi kweledlule sesahluko sesithupha samaHebheru sizoqala cishe kweleshumi nambili noma ivesi leshumi nantathu lapha ngokuba lapho uNkulunkulu wamthembisa u-Abrahama wazifunga yena lokhu kungekho omkhulu kunaye angamfunga. Ngineqiniso ukuthi iklasi lingakhumbula ukuthi sikuthathe sakufaka kanjani lokho ukubona ukuthi uNkulunkulu wayenzeni ukuthi wayemthembise kanjani u-Abrahama ukuthi wayezomnika lesi sivumelwano futhi asenze naye nenzalo yakhe kuze kube phakade kamuva. NoNkulunkulu wafunga ngesifungo futhi noma ubani ofunga ngesifungo ufunga ngothize omkhulu kunabo. Ngakho uNkulunkulu wayengenayo omkhulu kunaye uqobo lwakhe angafunga ngaye. Ngakho wazifunga yena ukuthi wayezosigcina lesi sivumelwano no-Abrahama. Manje ke sigxile kangakanani isisekelo nina bangcwele benkosi.
We'll approach this subject today really.
Uma sizosondela kule ndaba namhlanje ngokunomqondo ngempela ngesizotha singaqhuqhumi neze ukukholwa kuqhuqhumi neze ukukholwa kuphuthumi neze khona ukukholwa kuyazi ukuthi kukhuluma ngani. Anizange niyibone inkosi yethu iqhuqhumiswa yinoma yini. Imi ngasethuneni lomuntu ofile yayizothile nje njengoba yayinjalo ngenkathi ihlala entabeni futhi ibuka phezulu kweJerusalema. Yimi enkathazweni emkhunjeni ezilwandle ezazi zamazama namagagasi eshukunyiswa yayiphumule ngokuphelele kuNkulunkulu kwaze kwanganakeka ngisho ukunakeka ukuba kwenele ukuphaphamisa njalo akuthikamezeki ukukholwa kunjalo. Manje siyathola lapha ukuthi isizathu sokuthi singethikamezeke ngoba kwanikwa ubaba wethu u-Abrahama nakubantwana bakhe futhi uNkulunkulu owanikeze isithembiso wafunga isifungo ukuthi wayezosiqinisa futhi asigcine futhi lokho ukwenzile. Futhi siyathola abantwana baka-Abrahama abasiwo amaJuda ngokwangaphandle okwakuyisizwe sa-ozalweni luka-Abrahama. Kodwa ngo-Abrahama kuvela u-Isaka, ngo-Isaka kuvela uKristu, ngoKristu kwabusiswa izwe. Ngokuba kwathi ku-Abrahama nasenzalweni yakhe okwakunguKristu futhi ukuphumela lapho ukuthi zonke izizwe zomhlaba zazizongeniswa kulesi sivumelwano. Nesivumelwano sani ku-Abrahama ngaphandle kombandela, hayi ukuthi Abrahama uma uzokwenza okuthize ngiyokwenza lokhu, kodwa sengivele ngikwenzile. Niyabo? Akusekho ukuthi senzani kuyilokho asenzele khona. Akukho ebesingakwenza esifanele ukubonga ngakho kunoma yini. Besingobani thina abangalungile ukuba sike senze noma yini ukuthi sifanele sibongwe ngokuthile phambi kwaJehova uNkulunkulu omkhulu nobungcwele bakhe obuphezulu na? Niyabo, thina into kuphela esingayenza ngokwemukela futhi sibonge ngalokho asevele esenzele khona. Oh, kulula kangako nje akunjalo na? Futhi ngiyavuma ukuthi izikhathi eziningi ecabangeni kwabantu ukuthi bazama ukwenza ukuphilisa ngokaNkulunkulu njalo njalo ukwenza okunye ukufinyelela kude okukhulu into ekude le uma kuphela bengingafinyelela kukho. Wawungathini nje uJesu ethi manje ake ngihlole ukukholwa kwami futhi ngibone ukuthi nginakho yini ukukholwa okwenele ukwenza lokhu. Ngibone ukuthi ngizodingeka ngizile yini ukudla isikhashana ukubona ukuthi ngizoba nakho yini ukukholwa okwenele ukwenza lokhu na? Ngokupheleleyo wayengananazi ekukholweni ayenakho, wavele wakukhuluma nje futhi azi ukuthi kwakuzoba njalo. Njengoba ninjalo nje nivele emakhaya enu namhlanje, bese nifuna ukubuyela emakhaya enu, utshele umkakho noma abathandekayo benu, ngizobuya ngesinye isikhathi emva kwentambama nje. Wazi kanjani ukuthi unjalo na? Awuzami ukumangala, nginokukholwa okwenele kokuthi ngiye ekhaya na? Nginokukholwa okwenele na ukuba ngishayele imoto yami na? Uvele nje ngokungananazi uvule ukhiye wakho ushayele uhambe futhi uye ekhaya, niyabo? Ngokukholwa okungananazi okukwenzayo. Ngaleyo ndlela kuKristu sivele nje ngokungananazi sithi nje lelo yizwi lakhe, lokho nje kuyakuxazulula, akusekho okunye kukho, bese siyaqhubeka. Baluthola kanjalo usizo. manje uNkulunkulu zifuna yena engekho umkhulu sizosheshisa bese sehla ngokuba indaba yethu namhlanje ekuMelchizedeki uMelchizedeki inkosana enkulu nenkosi manje ivesi leshumi nane lithi wathi impela ngezibusiso ngiyakukubusisa nokukubusisa ngiyakukwandisa nokukwandisa isizathu wayezokwandiswa ezizweni zonke nevangeli nguKristu manje kwakungeke kukwenze ngaphansi kwesikhathi somthetho ngoba akufinyelelanga kude kangako kuphela kwabasokiweyo futhi lelo kwakuyiJuda kodwa esigabeni sikamoya ongcwele usoke zonke izinhliziyo niyabo zonke izizwe uyokwandisa u-Abrahama kuzo zonke izizwe kanjalo kwathi esebekezele wakuzuza okwathenjiswayo ahlala kanjani kulokho kanjani u-Abrahama ebekezele ukubekezela ngokubona ini uNkulunkulu ongabonakali kube sengathi wayebonakala emi phambi kwakhe futhi emva kokubekezela kwakhe emva kokuba esebekezelele impi elikhuni wadla ifa lesithembiso manje kumangalisi yini kubuka sengathi uNkulunkulu wayengavele ehle bese emnika isithembiso ngaso leso sikhathi futhi wenza umsebenzi ngaso leso sikhathi wayengakwenza wana ngenkathi esethempelini futhi wayekhuleka no-Eli waphuma futhi wacabanga ukuthi wayedakiwe wayesethi angidakiwe kodwa ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu asuse ihlazo lami wathi inkosi uNkulunkulu ayikuphe isicelo sakho manje uNkulunkulu wayengambeka uSamuel omncane ezingalweni zikaHana ngqo sonke siyakwazi lokho ungumdali wezinto zonke uvele nje akhulume into ibe khona wayengakubeka ngqo engalweni kaHana kodwa esikhundleni sokwenza lokho kwakuyindlela ejwayelekile ezinyanga ezisishiyagalolunye ngaphambi kokuba kufike ingane encane wayengakwenza masinyane kodwa akakwenzanga masinyane umnika isithembiso nje futhi wadla ifa lesithembiso ngenkathi uNkulunkulu etshela uMose ngenkathi eqala ukuphuma ukuba ayongena ezweni lesithembiso sonke leso sethembiso wathi nginika u-Abrahama eminyakeni eyedlula lonke libiyelwe ngamaFilisti nazo zonke izinhlobo zabantu abakhulu lapho amabutho wathi manje elenu lonke nangu ama-Amori amaHivi namaPherizi nabo bonke labo lapho namaHivi namaJubini amaFilisti konke kusePalestine manje uNkulunkulu wathi ngeninike lona ngelenu manje hambani nilidle oh ngiyathemba niyakubona bantu into engizama ukuyiletha kini ukubeka ukukholwa kwenu lapho kungokwakhona abantu abaningi njengoba ngithola banokukholwa uma kuphela bebazi ukuthi kusetshenziswa kanjani ngenkathi Benjamin Franklin kuqala esungula ugesi wathi sengiwutholile kodwa wayengazi ukuthi wayenani ufika uThomas Edison wayesethi uzosisebenzela futhi akakhathalanga ukuthi kwathatha isikhathi eside kangakanani wazama izintambo eziyizinkulungwane eziyishumi kodwa nokho wathola intambo okwakuzothi ekugcineni ithwale okunogesi noma ugesi phakathi entanjeni wayazi ukuthi kwakungamandla nalawo mandla ayezosebenzela ukusiza thina futhi manje sithole insindiso ezosisindisa esolweni ezothatha owesifazane noma owesilisa onobubi kunabo bonke isidakwa isifebe futhi ubenze umntwana kaNkulunkulu awu lokho kukholo okufanayo lawo manda afanayo ayophakamisa wesilisa noma wesifazane owileyo kulokho kuzosisebenzela azosisebenzela ngezindlela eziningi ezehlukene azosindisa imizimba yethu uma nje ningathola indlela yokusondela efanele nifanele nithole ukuthi kwenziwa kanjani njengokuthi uma bengine nepulazi ngale kuleli gquma ligwele ukudla kusanhlamvu okuhle futhi sekufishe kufe nje ngenxa yamanzi futhi nginomthombo ophethuzayo ngapha kwegquma awu angikwazi ukwenza lo mthombo ophethuzayo ukuba uphose amanzi phansi lapha naphezulu ngapha kwegquma ukuba ngilinisele kodwa ngifanele ngilihlole lelozwe futhi ngithole ukuthi lawo manzi azowuthatha kanjani umsinga wawo nomzila bese eyajikeleza bese enisela lokho kudla azokwenza uma ngizowadedela agijime ngomgudu wawo uqobo futhi yileyo nto efanayo umoya ongcwele oyiyo nesithembiso sikaNkulunkulu uma sizowudedela ugijime ngendlela yawo futhi kungabi yithi singena endleleni kungabi yithi siphosa ukungabaza kwethu lapho ngoba lokhu akuzange nalokho akuzange dedela umoya ongcwele kaNkulunkulu nje usebenze futhi wena uphumule ezithembisweni uyokwenza khona impela uNkulunkulu athi uyokwenza. UAbraham wase eyikhehla eneminyaka eyikhulu budala ngenkathi uNkulunkulu ebonakala kuye ngegama likaNkulunkulu somandla. USomandla lapho livela egameni leseBheru lika El Shaddai elichaza isifuba noma ibele lewesifazane. Manje wayesegubhile amandla akhe ayengasekho kodwa uEl Shaddai ungusomandla umnikezeli mandla. Futhi konke u-Abrahama ayefanele akwenze ukuba azuze lesi sithembiso kwakungukuba acambalale kuleso sithembiso ngqo ngamanye amazwi njengengane kunina futhi incela kunina amandla engane. Futhi senza into efanayo uma siza kuNkulunkulu futhi sibone isithembiso sakhe sivele sihambalale kuye nje bese sidonsa ezwini lakhe amandla kaNkulunkulu enikezwe emzileni walo singathathi umqondo ongowethu silikholwa nje. Esebekezele wakuzuza okwethenjiswayo. Oh, ngiyakuthanda nje lokho. Manje into efanayo isebenzela insindiso, kusebenza ngokufanayo nasekuphiliseni kaNkulunkulu ukuthi kwabanjani uNkulunkulu othandeni lwakhe olukhulu nesihawu esingenaki kuphela usinika sona. Manje wathi impela nokukubusisa nokukwandisa. Kanjalo kwathi esebekezele wabekezelela okwathenjiswayo. Ivesi leshumi nesithupha ngokuba abantu bafunga umkhulu kunabo kubona ukuqinisa ngokufunga. Baqinisa kuyaqeda ukuphikisana konke. Ngamanye amazwi uma isifungo sifungwa kuba-ke ngokuqedwa kwezinto zonke. Uma ufika bese uthi mfowethu Branham mina njengomKristu ngibeka isandla sami phezu kweBhayibheli futhi ngifunga ngokuqinisa ukuthi ngizokwenza into ethize uma uNkulunkulu engivumela ngiphile ukuba ngisenze ngizosenza kulungile. Manje ke kimi lokho kungukuqedwa kwakho konke kungabaza niyabo ufungile kimi ukuthi uzokwenza. uNkulunkulu wafunga ku-Abrahama ukuthi uyosigcina lesi sivumelwano naye nanenzalo yakhe kuze kube phakade. uNkulunkulu wazifunga yena ukuthi uyokwenza. Futhi ngokwenze njalo phansi komthetho omdala uma wenze isifungo phansi komthetho omdala wawubulala isilwane usisike izingxenye ezimbili bese kuthi amadoda amabili isifungo esasithathwe yiwo ame phakathi kwesilwane bese ebhala esiqeshini sephepha isivumelwano esithize esiyinkontileka. Naleso siphepha sephepha sasidatshulwa sehlukaniswe sinikwe eyodwa nenye indoda futhi ayethatha isifungo phezu kwalesi silwane sifile ukuthi uma bephule leso sivumelwano phakathi kwabo mababe njengalesi silwane sifile. Ngakho uNkulunkulu engenaye omunye ayengafunga ngaye wazifunga yena futhi wathatha isifungo phezu komzimba wenkosi uJesu Kristu ekubona kungakenzeki esithunzini. Futhi ezivumelaneni ngenkathi ethatha uKristu emisa eCalvary wadabula umzimba wakhe wehlukana kabili futhi waphakamisa umzimba wakhe ukuba uhlale ngakwesokunene sakhe wasebuyisa umoya ongcwele ukuba ube kumKristu ukwenza into efanayo lapha ebandleni ayenza kuKristu ngenkathi elapha emhlabeni. Futhi efakazisa ngalokho ukuthi uyosivusa ngezinsuku zokugcina ukuba sihlale kanye naye futhi sibe kanye naye embusweni wakhe. Futhi namhlanje ukubona umoya ongcwele ofanayo owawuphezu kukaJesu Kristu usebenza ebandleni uqinisa yonke into uNkulunkulu ayishoyo. Ithemba elimangalisa kanjepho okulakha phakathi kithi ukucabanga ukuthi singabantwana bakhe nababusiswe ngubukhona bakhe futhi manje ulapha kanye nathi njengobufakazi obungenakuphosisa ukuthi uyinkosi uNkulunkulu owenza isithembiso ku-Abrahama. Manje lalelani ivesi leshumi nesikhombisa. Kulokhu ke uNkulunkulu ethanda kakhulu impela ukubonisa izindalifa zesithembiso ukungaguquleki kwecebo lakhe waqinisa ngesifungo ukuze ngezinto ezingeguquleke uNkulunkulu angeqamba manga sibe nenduduzo enamandla thina esibalekele ekulibambeni ithemba esilimiselweyo. Isithembiso esimangalisa kanje pho. Izinto ezimbili ezingeguquleke. UNkulunkulu angeqambe amanga abe nguNkulunkulu. Manje uma uNkulunkulu enze izithembiso eBhayibhelini lakhe lapha, siyalikholwa iBhayibheli ukuthi liyizwi likaNkulunkulu elingenakuphosisa. Futhi uma uNkulunkulu enze isithembiso kuleli iBhayibheli, sinalenduduzo futhi siyazi ukuthi akunakwenzeka ukuthi uNkulunkulu aqambe amanga. Ngakho-ke uma sibona ukuthi wakwethembisa eBhayibhelini, siyakukholwa umphefumulo, umzimba nomoya, akunakwenzeka ukuthi aqambe amanga. Manje uma kukhona iphutha likithi, hayi kuNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu ubophezelekile ezwini lakhe, ngokuba ufunge ngezwi lakhe. Oh hey, ngineqiniso uma sikubona kanjalo, izinto ziqala ukulolongeka futhi ziqongeleleke ngokwehlukile kunalokho ezazivame ukuba yikhona. Ukuphiliswa komzimba akubi inganekwane, kuba into yangempela. Umbhaphathizo kaMoya Ongcwele awubi idlingozi, into esetshenziwe. Kuba into yangempela yokuhlala ngaphakathi kobukhona benkosi uJesu Kristu ukuguqula impilo. Ebusukini kumbalo bedlule emhlanganweni womkhuleko, indoda yathi kimi, uMoya Ongcwele wanikwa kwaba yishumi kuphela noma abayishumi nambili ngosuku lwePentecost. Ngathi awu, manje-ke uthini ngekhulu namashumi amabili elalilapho ngesikhathi esifanayo esamemukelayo na? Uthini mayelana nasezansi endlini kaKorneliyo ngenkathi abezizwe bemamukela na eminyakeni engamashumi amathathu kamuva ngenkathi uPawulu ebuza amabhaptisti ukuthi ngabe ayemamukele yini uMoya Ongcwele lokhu akholwayo na, futhi wabeka izandla phezu kwawo futhi emukela uMoya Ongcwele. Emisa ibandla laseKorinto ngokwenqubo eyiyona yona, umisile futhi ebandleni abapostoli, abaprofeti, abafundisi, abavangeli, iziphiwo zokuphilisa nazo zonke lezo ziphiwo ezimangalisayo iminyaka ngeminyaka ngaphambili le kwePentecost. Manje-ke ukhona namhlanje kulo lonke ikholwa, hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudalweyo. Kuze kufike phi ezweni lonke, abangaki bonke abantu, okholwayo abhaphathizwe uyakusindiswa, ongakholwa uyakulahlwa. Nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, ngegama lami bayakukhipha amademoni, baphilise abagulayo, njalo njalo. Nakho lapho okhona isithembiso sikaNkulunkulu afunga ukuthi uyokwenza. Akunandaba ukuthi bangaki ovukayo ukuzama ukufanisa noma ukulilingisa ukuthi zingaki izinto ezivukayo ukuzama ukuliphikisa noma ukulehlisa. Liyoqhubeka njalo 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 kuze kube phakade, ngokuba uNkulunkulu wazifunga yena ukuthi uyosigcina. Uma ngehluleka ukulishumayela futhi ngiwenzele phansi, uNkulunkulu uyovusa omunye endaweni yami ukuba aqhubeke nalo. Uma wehluleka ukulikholwa, kuyoba khona umuntu ongena endaweni yakho ukuba alikholwe esikhundleni sakho, ngokuba uNkulunkulu ufungile ukuthi uyokwenza. Oh, induduzo enjepho asinika yona nengxenye enhle ngakho, mngane wami ongumKristu, ngokucabanga ukuthi manje sinobufakazi obubonakalayo balo. Sinalo lapha esibusisweni, sinalo emandleni, sinalo ezimangalisweni, sinalo ezibonakalisweni, sinalo esithombeni, sinalo ngandlela zonke uNkulunkulu alethembise ngazo. Ngisho nangaphezu kokuba ethembisa ukukunika thina, futhi alinakuphosisa. Iqiniso, iqiniso elingesilo elomuntu, elingesilo iqiniso likathisha othize noma isazi sokwazi izimfihlo zokudabuka kwezinto zonke ezikhona, kodwa iqiniso likaNkulunkulu uSomandla. Futhi ithemba elinjepho elisinika lona akumangalisi singacula. Ithemba lami lakhelwe kuphela egazini likaJesu ngokulunga macala onke omphefumulo wami kudeda. Khona-ke uyithemba lami lonke nokuhlala, ngokuba simi kuKristu idwala ngempela iqinile konke okunye isihlabathi esibishayo noma ngabe kungukuthandwa ngabantu noma ngabe ibandla lethu noma ngabe abangane bethu esihambisana nabo noma kungaba ubani noma ngabe udokotela wethu noma ngabe umpriest wethu noma ngabe umshumayeli wethu yonke eminye imihlabathi isihlabathi esibishayo uKristu yedwa futhi wonke umuntu owake wakhuphukela kunoma yini kule nkundla enkulu yempi yombango bekungabesilisa nabesifazane abamabodwa kulokho abakholelwa kukho lapho yonke enye into yehlulekile babelokhu bemile uAbraham Lincoln wasendulo wayenelisekile ukuthi wayeqinisile wamayedwa kulokho ayekholelwa kukho kodwa wakufakazela futhi waphawula ubufakazi bakhe ngegazi lakhe uqobo uJesu Kristu wamayedwa ngosuku lwakhe njengesibonelo sokuthi wonke umuntu phezu kwalokho akholelwa kukho eqinisweni likaNkulunkulu laphakade oyothatha isinqumo sakhe ngendawo eyiyona yona futhi ame uyomayedwa kodwa hayi yedwa noNkulunkulu umngane omphelekezelayo ongabonakaliyo osilandela lonke uhambo lwempilo okudabula phansi emathunzini ezigodi zamathunzi okufa nasekungeneni ephakadeni uyoloko ehamba nathi futhi abe nguNkulunkulu manje ke amathemba ethu akhelwe phezu kwani kulokho kusana imbangela uNkulunkulu wafunga ukuthi uyokwenza kuAbraham akafunganga kuAbraham kuphela kodwa kuwo wonke owenzalo yakhe ubani indalo na ngiba wena obenesimemo sokuze enkosini uJesu Kristu indalo kaAbraham impela kukhona abantu ongabeziwe kodwa ke nina nonke lapha kulokhu kusa obenobizo yingani nilapha ebandleni kulokhu kusa na ikhona into enitshele ukuba nize niyazi ukuthi bekungesihle isitha esizama ukuba sinithole nenze okungafanele esizama ukunithola ukuba nenze okungafanele ukuba nize enkonzweni beningeke nikwenze lokho uma niza enkonzweni nenza kahle noJesu washo emazwini akhe uqobo ukuthi akekho ongeza kimi uma ubaba engamdonsi nawo wonke ozayo ngibapha ukuphila okungubona phakade futhi ngimbuse ngemihla yokuphela ucabangeni ukuthi wonke umuntu oza ngesimemo senkosi uJesu Kristu wethenjiswa ukuphila okuphakade nokuvuka ngemihla yokuphela ngoJehova uNkulunkulu wafunga ngesifungo ukuthi uyokwenda futhi athumele indodana yakhe futhi waqinisa izwi futhi wafunga ukuthi uyokwenza ukunikeza ngomfanekiso kuAbraham wakugcwalisa kuJesu Kristu wamvusa ephila wangithanda efa wangisindisa embele wathwala izono zami waziyisa kude evuka walungisisa ngesihle phakade ngolunye usuku uyeza usuku olukhazimulayo nakho lapho khona ukulungisiswa kwethu njalo uma nizwa igabade liwele ebhokisini lomngcwabo ikhasikethe bethu umlothe emlotheni nothule othuleni umhlabathi emhlabathini ukukholwa kwethu kubuka kude kwelinye izwe ngaleya lapho kukhona ithuna elingenalutho ukuthi ngolunye usuku lenkazimulo lowo owethembisa ukuza uyoza futhi njengoba impela uJesu avuka abafileyo siyovuka kanye naye ekuvukeni ithemba elihle kanje pho esinalo manje sehle njalo ngokushesha isikhathi sethu sizosibalekela ngaphambi kokuba sikwazi manje ngikholwa ukuthi ivesi leshumi lesishiyagalolunye ithemba esinalo linjengehange lomphefumulo liqinile ligxilile langena kokuphakathi esihenqweni ihange lomphefumulo wethu elihambela ungena evelini ngaphambili le kweveli futhi libambelele ngehange niyazi umkhumbi ngezinye zikhathi abasebenza embuthweni njalo njalo bayakwazi nani enikade nisolwandle uma ngempela magagasi lishaya kanzima kakhulu esikebheni basimisa ngehange futhi linentambo eyehlela phansi esibambayo futhi lingasijikisa siye ngapha futhi lisijikise siye ngapho kodwa lelo hange liyasibamba ihange bange libone izwe noma yikuphi kodwa behlisa ihange ngaphambili le kweveli okungamanzi ngelo hange lehlela phansi lize liyofika ezinzulwini zolwandle isiqongo sentaba ethize ezinkulu ndawo ndawo futhi lidonseke lize liyobamba kuleyo ntaba libambelela kulowo mfantu lapho futhi lonke ulwandle lungeke lusasinyakazisa sibambelele ngehange elingabonakali futhi wonke umuntu owemukele uJesu Kristu njengomsindisi oqondene naye wazalwa kabusha ngomoya ongcwele wehlise ihange. Uma ugula nethemba lakho lakhelwe kuKristu, wehlise ihange lakho. Udokotela ngatho lokhu lokho noma okunye, kodwa njengoba impela nje ukukholwa kwakho kubuka ngaphesheya amagagasi kuguliswa ngamalumbo, kungaqubuka intiva nakho konke kanjalo, kodwa ihango lakho libambelele phakathi kweveli. Ndawo ngaphesheya ezweni elifiphele uthi amathemba akho onawo akhelwe phezu kwani na? Udokotela uthi alisekho umuthi uthi ngeke usenza lutho, umsebenzi wobudokotela bokuhlinza wehlulekile, kodwa amathemba ami alakhelwe kulokho. Sinamathemba ethu phakathi kweveli velini na? Ngokuchitheka kwegazi lakhe eladabula umoya wakhe emzimbeni wakhe, futhi phakathi nalelo veli lapho ihange libambe into ethize. Ngike ngabona umkhumbi ngesinye isikhathi ngenkathi ushukunyiswa phandle lapho, futhi ngacabanga yini ebambe lo mkhumbi kuleyo ndawana efanayo na? Angiqondanga uhlezi lapha ya olwandle na? Futhi ngaqaphela amagagasi ayewuthatha awujikise ngapha abuye awubuyise ngapha, kodwa awugudlukanga kuleyo ndawo. Ngangingaboni lutho, kodwa wawukhona ucingo oluncane, intambo eyayehlile isuka ekhaleni lalo mkhumbi phezu kwehange elalibambelele kwenye into ngaphansi kweyami lapho engangingaboni khona ngaphambili le kwamanzi, futhi lalibambelele lapho. Futhi ngathi bonke uNkulunkulu, yebo, kolunye usuku ngathola ihange ngafunda phansi lapha lathi othandayo mageze ngaphosa lelo hange ngaphambili le kwento ethize engangingayiboni, into ethize yabambelela. Futhi uma impidlangile ihange libambelela phakathi kweveli, uma kuvuka abaphika inkolo, kuvuka nezinkathazo, nakho konke macala onke kimi kudeda, ihange lethu libambelela phakathi kweveli. Kukuphi lokho na? Angazi, kodwa kungaphambili kweveli, ndawo ngaleya kubambelele ngehange edwaleni leminyaka. Ihange lethu ligcelile, alinyakazi, libambelela phakathi kweveli.
Which hope we have as an anchor of the soul.
Ithemba sinalo njengehanga lomphefumulo eliqinile, eliphelile, eliqinile, eliphelile. Oh, ukuba nje besinesikhathi esithe xaxa ukuthola ukuthi kuthazi ukuthini ukuthi siqiniseko qinisekile into oyaziyo nesiqiniseko sakho. Siqiniseko sini na? UNkulunkulu wafunga nesifungo ukuthi uyokwenza yileso isiqiniseko. Qiniseko. Lapha ngesikhathi esithize esedlula indoda ifika kimi yase ithi, Billy, ngifuna ukukuthengisela ipolisi yomshwalense. Manje umshwalense ulungele, anginawo mina uqobo. Ngitakele ngawucwani ngisisa kakhulu, inkampani yake yashaya ubaba wami osemdala banda ngesinye isikhathi wokuninginingi ngoba wayengafundile hlobo ukuba akwazi ukufunda ipolisi, nommeli wasePhiladelphia akakwazanga ukuyifunda iqonde empeleni. Ngakho wathi wamthengisela le polisi futhi wayikhokhela enzela umfowethu nami iminyaka engama-20 efika wathi iyobe isingamadola angamakhulu amahlanu ekupheleni kwesikhathi. Futhi ngokuqindezeleka nezinto umfo omdala banda esebenza ekupheleni kwayo, basitshela ukuthi ipolisi babeyifunde kabi yayingamadola ayisikhombisa noshelini abahlanu. Ngakho kwathi ukungiphatha kabuhlungu, manje abanjalo bonke bakhona abathengisi bomshwalense abahlezi lapha njengamanje. Izikhathi eziningi abantu ufikile wayesethi, Bhele, ngifuna ukuthengisela umshwalense, manje ngiqagele ulunge ngokuphelele. Athi buka, nginawo umshwalense. Futhi wathi, hlobonye umshwalense onawo? Wathi, pholisini onayo ngathi ukuphila okuphakade. Wathi ukuphila okuphakade? Ngathi ye umnumzane. Wathi ubani othengisa lawo mapholisi? Ngathi inkosi uJesu. Wathi futhi unomshwalense? Ngathi yebo mnumzane. Wathi uyinhloboni ngempela, uyini Bhili? Ngathi uwumshwalense. Wathi ini? Ngathi isiqiniseko esibusisiwe uJesu ngowami, ukunambitha okuzayo kwenkazimulo yaphezulu. Wangigaxa uShomi osengumfana, sasimi ngaphesheya komgwaqo impela lapho. Wathi Bhili, lo ngele ukufake emathuleni entsha lapha. Ngathi ngiyazi, kodwa uyongikhipha. Angikhathazeki ngokungena lapho, kodwa uyongikhipha kunjalo.
Insurance policy when I was sick, but it did me no good.
Ngangicabanga ipolisi yomshwalense wami ngenkathi ngigula kodwa ungisizanga kodwa umshwalense wami kaJesu nganginehange okuphelile isiqiniseko sokuthi uNkulunkulu wazifunga yena uyolidina lonke izwi alethembisa. Ngenkathi umayo ethi akusekho themba ngawe kungasekho themba ngami ukuthi ngingaphila nganginesivuvu sokushisa esasizothi ekugcineni singibulale kodwa ihange lami labambelela phakathi kweveli. Awu ubonani na angazi ukuthi ngibonani kukhona engikwaziyo. Kuyilokho ke uyakwazi akuyi ngemsebenzi kuya ngokukholwa siyakukholwa sibona umshwalense u-Abrahama ayenayo ovela kudokotela ihlangane yezemithi yokwelapha yase Uri noma kuyiphi enye indawo nange enkathi eseneminyaka eyikhulu kudala noSara enamashumi esiyagalolunye babezoba nengane. Kodwa ihange lakhe labambelela phakathi kweveli ngokuba uNkulunkulu umnika ithembiso futhi waphumula kuso futhi wabiza izinto eyayingekho ngokungathi zazikhona ngoba azi ukuthi uNkulunkulu wayekwazi naku uNkulunkulu wayekwazi ukwenza lokho ayekwethembisile. Wenda izo, wenda mina, wenda yonke into, wenda wena, wenda yonke, yonke into ngezi lakhe, ngezi lakhe, liyokwenza khona nje, elithi uyikho, liyokwenza. Manje oh kanjani ithemba elinje pho, ithemba esinalo, isiqiniseko sethemba, phakathi kweveli. Kufanele sisheshise manje ngoba sinomuntu omkhulu womkhuleko ozayo. Abelani lapho kulungile bukani wonke umuntu manje ivesi yamashumi amabili bukani leli nje lapho uJesu eyisigijimi sokusandulela wangena khona wangena isigijimi esandulelayo sani na isigijimi esandulelayo sokusindisa kwethu ngokwenyama nokomoya ngokuba yalinyazwa nxa yezibambeko zethu yaxotshozwa ngobubi bethu isijezi sokuthula kwethu sasiphezu kwayo nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Isigijimi esandulelayo sokusindiswa kwethu sesivele singenile isiqiniseko usevele ungene ngisho uJesu esewaba ngumpristi omkhulu kuze kube phakade ngokokuma kukaMelkisedeki. Manje sifika lapho sifuna khona ukuba sithole le ndikimba amasinya manje futhi singene kuyo. Zonke izithembiso ezinkulu sizinciphisa okwentamo yebhodlela zibe into eyodwa ukuthi uJesu isigijimi sokusandulela owayeyinzalo ka-Abrahama ngomoya ongcwele usibizele kuleli themba elibusisiweyo esinalo manje ihange lomphefumulo libhelile liqinile limi ngehange phakathi kweveli. Lo Jesu enziwe isigijimi esandulelayo owayengokokuma kukaMelkisedeki. Manje lo muntu omkhulu uMelkisedeki sifuna ukukhuluma ngaye imizuzu embalwa elandelayo sisheshisa imizuzu eyishumi noma eyishumi nesihlanu elandelayo bese ke kuba umyemugqa womkhuleko. Yakhala ukholo lwenu manje ningomvumela udevela lirobhe nganoma yini nilapha kulokhu kusa kulendlu encane lapho khona uNkulunkulu somandla ezofika ngene kulokhu ukuhlala okuthobekileyo lapha. Wena uthi ibubeka imbanyana kodwa ufika emkhombeni uyofika kunoma yiphi inhliziyo ethobekileyo eyovula bese ithi yebo Nkosi Jesu ngiyalikholwa ngingahle ngingaliqondi ngisho kodwa ngiyalikholwa noma kanjani. Leli themba libusisiweyo esinalo uKristu isigijimi esandulelayo usevele ufikile niyazi ukuthi isini isigijimi esandulelayo na into egijima ngaphambili noma ehamba ngaphambili. UKristu esigijimi esandulelayo manje ke sokusindiswa kwethu wafika emhlabeni nokuzoba isibonelo sebandla ukuthi ibandla lalizoqeda imisebenzi yakhe noma liqhube imisebenzi yakhe emva kokuba esephelelise umhlatshelo wakhe eCalvary. Niyakubona na? Kaphelani kwahle ukuthi ke wazalelwa ebuphansini emkhombeni impela kwahlekiswa ngaye njengoba niyoba njalo kumbe noma ubani omunye omkhonzayo. Kodwa ngenkathi esemhlabeni yena owayengabheki ubuso bomuntu wabathanda bonke yena wabaphilisa bonke wababusisa bonke wayenza okuhle nomaphi lapho ayeya khona wanikela ngokuphila kwakhe njengomhlatshelo wafa wembelwa wavuka wenyukela phezulu njengesigijimi esandulelayo kithi. futhi wona impela umoya owawuphezu kwakhe usubuyile ukuba uzoba nebandla ukuhola nokuliqondisa. Ekhuluma kuseyisikhashana izwe lingabe lisangibona nokho ngiyongibona nina ngokuba ngiyisabizwana somuntu ngiyoba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Njengokuthi sifundisa imikondo yethu emhlatshelweni wakhe omkhulu ophakemeyo njengesigijimi esandulelayo sethemba lethu elibusisiweyo esinalo phakathi kweveli manje. Manje-ke ngokukholwa siyalikholwa ihange lethu liphumela lapho nemicijo yalo ezweni likaNkulunkulu inamathela phakathi kweveli futhi umugqa omkhuleko lapha lisibamba sigxile esithembisweni. Singakhuphi wamagagasi sishukunyiswa yiyo yonke imimoya yemfundiso kodwa sigxile singanyakaziswa njalo sivame emseni wenkosi ngokuba njengoba niyazi imisebenzi yenu ayisilo ize enkosini ithemba elinjepho. Manje lo Melkizedeki ngikhuluma ngaye nje lapha phandle impela uPawulu ekhuluma namaHebheru eTestamente elidala ngomfanekiso. Asiphenye emumva kuGenesis isahluko sethumi nane futhi sifunde kancanyana nje ngaphambi kokuba siqhubeke ukuthi wayengubani lo Melkizedeki. Siyafunda esahlukweni seshumi nane sikaGenesis nevesi leshumi nane siqale u-Abrahama neyazi wayebizwe waphuma ezweni lamaKhaledi izwe lase-Uri umuzi wase-Uri njalo izwe lamaKhaledi noNkulunkulu wamtshela zahlukanise nabantu bakini futhi ube wedwa. Ake ngibeke isigcizelelo kulokho ukuba besinesinye isikhathi kulokhu namhlanje siqalele kakhulu zahlukanise nabantu bakini futhi ube wedwa futhi ngiyakukubusisa niyabo futhi ukuze uzuze lesi sithembiso esifanayo u-Abrahama anaso ufanele uzehlukanise nakho konke kuxhumana kokwezwe zonke izinto zezwe. Izifiso zakho ezinesono, izinkanuko zakho, ukuzwelana nezo nazo zonke lezi zinto zahlukanise nento. Ube wedwa ungene ezweni lezizwe, izwe ongakaze ube kulo ngaphambili. Ukuba ungahambi wabona kodwa ngokukholwa ngokuba u-Abrahama wayengenalutho futhi bukane akekho owayeke wawela lo mfula i-Ufrate futhi wagogobala kuleli zwe kodwa u-Abrahama ngokukholwa washiya elakubo futhi waya phambili ezahlukanisa. Ngegazi likaJesu Kristu namhlanje ngomoya ongcwele usehlukanisa nezinto zezwe ukuba sihambe ekuphileni okusha. Sicekwe kuhlekishwe ngathi sibizwe ngabaginika abangcwele sibaqondakali kodwa ihange liyabambelela. AmaHebheru eshumi nanye athi bazulazula bembethe isikhumba semvu nezikhumba zezimbuzi beswele nezindawo ngokuba bakholwa ukuthi babefuna umuzi omakhi nomenzi wawo kwakunguNkulunkulu. Into ethize ephakathi kwabo yabatshela kwakukhona izwi umuzi omakhi nomenzi wawo bawunguNkulunkulu futhi bawufuna lowo bengazi ukuthi babeyaphi. Kungaleyo ndlela kuye wonke owesihambi namhlanje ufuna into ethize angeke abeka izandla zakhe kuyo kodwa uyabubona ubufakazi ubonakalayo bayo buza macala onke kuye. Yini engenze ngenza lokhu na? Yini eyenza lo owesifazane okhubazekile ahambe na? Yini eyenza lo owesifazane okhubazekile ahambe na? Yini eyenza lesi sibhono sasuka endodeni na? Yini eyenza lo mdlavuza wasuka kowesifazane na? Yini eyenza lezo zindlebe ezingezwa zivuleke ngobunye obusuku lapha oneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nambili ubudala na? Kwenziwa yini na? Izingxenye ezingaphezu kwemvelo ukuthi ihange lo muzi omakhi nomenzi wawo nguNkulunkulu esiwubhekile nokho asikwazi ukubona ukuthi ukuphi kodwa okumisa ihange phezulu ngaleya ihange liphakathi kweveli amathemba ethu agcelile awanyakaziswa. No-Abrahama walishiya izwe wakhogobala wazibiza ngomfokazi nesihambi. futhi bukani uAbrahama njengazo zonke zidalwa ezisazokufa, hhayi umuntu ongasayi kufa, hhayi umuntu ongeke alenze iphutha, kodwa wenza amaphutha njalo njalo, kodwa akula ndaba ukuthi wenza amaphutha amaningi kangakanani, ihange lakhe lalilokhu lisabambelele ngokuba wayenesithembiso. Ngakho wathatha kanye naye uSara, wathatha uLoti, wathatha uyise. Inqobo nje uma babesenaye uNkulunkulu wayengenaki ukwazi ukumbusisa. Umuntu omdala egcineni wafa futhi bambela, waqhubeka wenyuka phambili kancane noLoti ehlubukile futhi neyazi ukuthi kwenzekani lapho, futhi wazehlukanisa naye. Khona-ke uNkulunkulu wabonakala kuye futhi manje, Abrahama buka wonke umhlabathi ngowakho wonke. Ngenkathi ekhetha ngokukhetha okuyikho, ilokho-ke zahlukanise nazo zonke izinto. Ngizofanele ngisho lokhu, bukani, ngethemba ukuthi liyayithola indawo yalo yokuphumula, ngoba angizange ngikucabange ukuhlosa ngaphambili. Mhlawumbe ngaso sizathu abanye bethu bengaqhubeki kahle, sibambelele ezintweni ebefanele siziyeke zihambe ekwehlukanisweni. Ukungabaza okuncane, ukumangala okuncane, ukubama nika-nika kancane, angazi noma lilungile yini, kungaba yilo nje leli na, kungaba yilo nje lelo na, lingaba yilo kanjani na, sika uthethele kulokhu kusa. Amaheberu eshumi nambili okuqala athi, masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi. Isono yini leyo na? Ukungakholwa okuthandela kangaka kithi, sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esekumiselweyo sibhekile kuKristu umqalisi nomphelisi wokukholwa kwethu. Kaphelani u-Abrahama lapha manje-ke wangena enkathazweni, uLoti wehlela eSodoma naseGomoroni. Ayazi indaba, sizodika sisheshise, sicindezelile ngeke sifinyelele kukho. Ivesi leshumi nane futhi into yokuqala liyazi, onke amakhosi abezizwe ehle lapho angena eSodoma eqhatha impi, futhi athatha uLoti nomzukulwane ka-Abrahama, futhi bamthatha bahamba naye umkaLoti nabantwana nabo bonke abanye base besuka ezweni. Nenye yamakhosi aseSodoma ngenkathi iqala ukubaleka yangena emafulethini ebhithume phande lako, futhi yawa yafa. Ibhithume yilokho ababenza ngakho iziteni nokhonkolo bese bakha amadolobha abo ngalo. Ukufunda lokhu ngaphambili nje kancane ungakufunda uma ufika ekhaya, kodwa ngenxa yesikhathi esinqunyiwe sizodingeka sisheshise. Nevesi leshumi nane, nxa u-Abrahama esezwile ukuthi umzalwane wakhe uthunjiwe, mfowethu ngiyakuthanda lokho, umzalwane wakhe, futhi bukani ukuthi uLoti wayenzeni kuye, kodwa nokho kwakukhona uhlobo oluthize lwefindo olubophayo. Uma umzalwane ehlubukile njengensizwa ishile esahlaneni esedlule umfundisi omncane lapho ukuthi wayesewile futhi wahamba, nokho ngandlela thize umoya ngidwele usambiza leyo muntu uma esekhathazweni ulapho impela kanye naye. Umzalwane ka-Abrahama uthunjiwe futhi wabutha izinceku zakhe ezifundisiweyo futhi wazibhoboza kweyakhe ebezizelwe endlini yakhe ezingamakhulu amathathu neshumi nesitshiyagalombili, wabaxosha kwaze kwaba kwadani, wazahlukanisa ebusuku futhi yena nezinceku zakhe wabanqoba, wabaxosha waze wafika eHoba futhi lapho elingasekhohlo kweDamaseko. U-Abrahama uthathe zonke izinceku zakhe namadoda ahlomileyo. Cabanga nje ngendoda eyayikade ingumfokazana ngenkathi isuka ezweni ezansi lapho eKhaledi lase-Uri. Yayinamadoda ahlomile angamakhulu amathathu neshumi nesiyagalombili njengezinceku. Uthi uNkulunkulu akakubusisi amakhulu amathathu neshumi nesiyagalombili? Wena uthi awu kunjalo na? Yilokho umbhalo owakushoyo. Wayenezinceku ezenele ukulwa impi futhi uyanqoba. Kaphelane futhi waletha, wawaxosha, wathatha konke ayenakho, wabuyisa yonke impahla, wambuyisa noLoti umzalwane wakhe nempahla yakhe nabesifazane nabantu. Emva kokuba esebuyile ekunqobeni namakhosi, yaphuma inkosi yaseSodoma yaya kumhlangabeza okwesigodi nesigodi senkosi uMelkisedeki inkosi yaseSalema waletha isinkwa newayini wamnika wayengumpristi kaNkulunkulu ophezu konke. Ima ukuba onke lamakhosi abezizwe esengenile futhi athatha umzalwane wakhe u-Abrahama wathatha izinceku zakhe wawaxosha futhi wenta futhi wabathola futhi wabuya nabo futhi wabulala amakhosi futhi wabuya nabo. Futhi kaphelani inkosi yaseSodoma iyaphuma, inkosi yaseGomora yabulawa, kodwa inkosi yaseSodoma yaphuma futhi yamlethela futhi kuthe lapha yonke impahla oyithathile eyathathwa yilaba bantu ngizoyinika wena. Kamuva kulesi sahluko sithola ukuthi u-Abrahama wathi angiyikuthatha umucwana kuya emthilweni wezitathulo ukuthi ungaze uthi ngimcebisile u-Abrahama.
But the thought we want to get to is right here. And Melchizedek, king of Salem.
Kodwa umcabango esifuna ukuhlela kuwo ukhona lapha. Melchizedeki inkosi yaseSalema waletha isinkwa newayini wayengumphristi kaNkulunkulu ophezu konke. Wambusisa wathi u-Abrahama makabusiswe nguNkulunkulu ophezu konke umdali wamazulu nomhlaba. Wambusisa makabongwe uNkulunkulu ophezu konke onike izitha zakho esandleni sakho wamnika okweshumi kwakho konke. Ngiyakuthanda kaphelani manje emva kuka-Abrahama isithombe sikamoya lapha. U-Abrahama umzalwane wakhe owayekade edukile isithombe sebandla leqiniso noma ikholo leqiniso likaNkulunkulu elibusiswe nguNkulunkulu nelinesithembiso sikaNkulunkulu linesivumelwano sikaNkulunkulu futhi linekukholelwa esivumelwaneni. Mani cabanga uma nizobala lapha wawukhona amakhosi alapha eshumi noma eshumi nanhlanu aphumela lapho futhi cishe babe nezinceku ezingaki na. Kodwa u-Abrahama wababala ayenabo owayethembekile ebezizelwe endlini yakhe. Ohe, abethembekile ebezizelwe endlini yakhe. Kwakuyizinceku zakhe ayezisokile owayebaliwe ethembisweni ezifanayo aye kuso. Futhi wahamba wayolanda umzalwane wakhe ohlubukile futhi wabaxosha ngamadoda ayidlanzana elincane lamadoda angamakhulu amathathu neshumi nesishiyagalombili exosha amakhosi futhi uyanqaba futhi wawathatha futhi wawabulala ngokuwaceka futhi wabuyisa konke okwakulahlekile. Thombe siphelele sikaKristu nebandla umoya ongcwele uhola othembekile ozele endlini efanayo kamoya ongcwele lapho uKristu azayelwa khona exoshana nabaphiyazayo nabahlubukile futhi ebulala ngokuteka yonke into embi ebanqobayo. Amen. Enqoba isono latha konke okusindayo ekhuluma kubantu ngezinkanuko zabo nezinto abazenzayo kokujukula ukugula kwabo nakho konke eshumayela kubo ivangeli futhi ebabuyisa bangene ehlanganyelweni egcwele noNkulunkulu. Kaphelani futhi ngenkathi esebuya uMelchizedeki wahlangabezana naye. Wayengubani lo uMelchizedeki na?
Melchizedek did not offer him any money.
Kuyikaphelani into yokuqala manje. Melchizedek akamnikanga mali. Melchizedek uphela wamnika isinkwa newayini. Melchizedek wayengumpristi ophezu konke inkosi yaseJerusalem. Yayibizwa ngeSalema ngaleyo nkathi. Nansi i-credence ngicabange ukuthi uma kungabuzwa kamuva ngingakufakazisa ukuthi iJerusalem kuqala laliyiSalem. JERUSALEM niyabo Salema Jerusalem niyabo.
It was first called HIRUAM Jerusalem.
Ukukala libizwa nge HIRUAM Jerusalem. Kunjalo ukuthi ngenkathi isezandleni zabezizwe ongiyethemba niyakuthola lokhu manje. IJerusalem kuqala lalisezandleni zabezizwe.
And the king of Jerusalem or Salem, which was meaning the king of peace.
Amen.
The king of righteousness met Abraham as he returned.
Amen.
And gave him the communion.
Amen.
Nenkosi yaseJerusalema noMisalema owakusho inkosi yokuthula inkosi yokulunga yathabezana noAbraham lapho ebuya futhi yamnika isidlo isinkwa newayini izinkulungwane zeminyaka noma amakhulu eminyaka ngaphambi kokuba isinkwa newayini kuze kube izimiso ebandleni futhi yayiyinkosi yaseJerusalema. Amen.
Who was this great man? Back to your text.
Wayengubani lo muntu na? Sibuyele endikimbeni yethu manje ivesi lesikhombisa noma isahluko lesikhombisa. Ngokuba uMelchisedeki lo inkosi yaseSalem umphristi kaNkulunkulu phezu konke. Wayengesiyo inkosi kuphela kodwa wayengumpristi. Owathangabeza uAbraham mhla ebuya ekubulaleni amakhosi. Wambusisa izibusiso zifika kuphela kothize ophakeme kunawe.
Watch.
Aphela kuye uAbraham wamabela okweshumi kukho konke yena ogama lakhe lithi kuqala kuhunyushwa kwalo inkosi yokulunga bese kuba inkosi yaseSalema okungukuthi inkosi yokuthula. Wayengubani umuntu omkhulu le eminyakeni eminingi edlula na? Wayengubani yena? Ake sifunde kakhudlwana ngaye. Engenayise, engenanina, engenakuqala kwezinsuku noma engenakuphela kokuphila.
If he had no father, he had no mother.
Uma wayengenayise, wayengenanina, wayengenakuqala kwezinsuku noma kuphela kokuphila. UMelchizedek usekhona kunjalo na? Ifaniswe engenayise engenanina kepha ifaniswe lendodana kaNkulunkulu uhlale engumpriest njalo njalo. Angeke wayengenakuqala akanakuphela wayengenayise wayengenanina nokho wayengumuntu futhi wavele eSalema ukuthula wayeyinkosi yokuthula wayeyinkosi yokulunga. Wayengesiyo inkosi kuphela kodwa wayeyinkosana futhi uyinkosana yokuthula uyintebe yaseSharon ungumduze wesigodi inkanyezi yobusa uAlpha uOmega owayekhona khona ozayo impande nendlela kaDavide wayekhona ngaphambi kaDavide kuDavide nangasemumva kaDavide. Wayengubani ophisi na? Akekho omunye ngaphandle kokuthi uyinkosi uJesu Khristu owathatha umzimba womuntu emandleni akhe obukhosi. Wayilo ofanayo kamuvanyana emva kokuba kade ehlangane no-Abrahama futhi wamnika njengabantu besivumelwano isidlo. Manje ngaleso sivumelwano esifanayo sithatha futhi wayesesithunzini lowo Melchizedek ngenkathi eba ngumuntu wenyama wayezosikwa ahlukaniswe nesindo sinikezwe amakha omzimba wakhe ohleshuliweyo njengoba sisithatha namhlanje. Lapho lo Melchizedek wahlangana noAbrahama, noAbrahama wakhokho kweshumi kuye. Amen. UAbrahama umuntu omkhulu kunabo bonke ebusweni bomhlaba, wakhokho okweshumi kuMelchizedek, inkosi yokuthula, inkosi yaseSalema, inkosi yokulunga. Futhi wayeyinkosana, futhi wayeyinkosana, wayeyinkosi, futhi wayeyinceku yophezu konke. UJesu oyenguye futhi lapho uAbraham eminyakeni embalo kamuva noma esikhathini esingesithe emva kwalokho lapho uLoti wayekade ehlubukile neSodoma kade elishisiwe noAbraham washiywa yedwa enoSara le emihlabathini ewugwadule lapho kwakuyi izinkomo zabo zazifa zonke ngenxa yokulamba futhi kwakubukeka sengathi uNkulunkulu wayemehlulekisile kodwa wayenokukholwa okuqinile ukuba akholwe. Kodwa ngelinye ilanga wayehlezi eminyango wethende lakhe phansi kompophi omkhulu usami uyisikhumbuzo namhlanje njengoba sewasha wamnyama futhi ubambelele. Futhi lapho uAbraham ehlezi eminyango wethende lakhe wambona uMelchizedek eza kuye amadoda amathathu ehamba. Kodwa sengathi ngiyambona nje uAbraham ethi ngike ngambona ngaphambili. Futhi uyakhuphuka wayesethi ake nje ngiwoza nganeno nkosi yami futhi ake ngilande amanzi ayingcosane ezinyawo zakho ngandlela thize ezansi lelo muntu wesivumelwano phansi enhlizweni yakhe wazi ukuthi lowo kwakungumuntu ongaphezu komuntu. Walithi zihambe wathi siphuma kwelinye izwe izingubo zawo zazinothuli yebo ayendalo esuka le enkazimulweni. futhi ngakho ahamba akuphukela lapho futhi athi kuAbrahama bawalethela izimpahla ezincane futhi ageza noAbrahama uqala ukuwabuka wathinyelele ngemuva ethendeni wayesethi Sara awume lapho umzuzunje nangu yayephuma edabula emthambeni futhi wathatha ithole elikhuluphele ukwedlula onke kwangalithola futhi walibulala wase elibuyisa wase epha lomuntu inyama nesinkwa nobisi nebhotela dla manje lapho uMelkisedeki inkosi yaseSalema umpriest ophezulu konke inkosi yokuthula owayengekho omunye ngaphandle kokuthi kwakuyingxenye engaphambili yenkosi uJesu Kristu futhi lapho ehlangana uAbrahama wapho uAbrahama isidlo futhi wambusisa futhi nangu lapha yena uAbrahama uhlangana naye esohambweni lwakhe esodoma futhi umupha inyama nesinkwa walikubali ukuthumana phakathi kwamadoda amabili nawe ethembisa isinkwa sethu namanzi kuqinisile noNkulunkulu uzokwenza ngokuqinisekile njengoba sihlezi lapha nje naso sonke isithembiso saphezulu asenzile ubophezelekile ukuba senze futhi lapho izingelo sezimbili zikhubeka zibheke wasesodoma uAbrahama wama labo futhi waqalaza enalo muntu wathi ngithola abangaka nabangaka lapho ekhubeka esho kwehla kwaze kwayofika eshumini futhi lapho esuka khona ke ingelosi noma umuntu owayemi ngakuye wasithela wanyamalala ngomhlatshelo noAbrahama wathi ngikhulume ubuso nobuso noNkulunkulu somandla uMelkisedeki futhi uKristu izindawo emfanekisweni ongaphambili kanjani bangane kulokhu kusa uma besingathatha leveli lapha leyo ephambi kwamehlo ethu njengoba inyama ibisiphuphuthekisile futhi sihlebhule lelo veli lihlehle kanje futhi sibuke ngaphesheya kweveli lesikhathi ukumangala ukuthi ingabe kuyobanjani ngandi bamise ukucula iculo elincane ngidangele futhi ngikhathazekile futhi ngifuna ukubona uJesu ngifuna ukuzwa ukumnanqetha okumnandi kwezinsimbi zesikhumulo yebo uma nje ngingabona yena futhi nje ngibuke ngedlule ekhethenini lesikhathi kuyonginika okwami mina okuningi ukukholwa futhi kwenze konke futhi kwenze konke ukuqina kwami uma kuphela ngingabuka ngedlule ekhethenini lesikhathi
Who was that there in this
lapho uleli Jerusalem emhlabeni ngayo leyo nkathi oyengena kuqala kwezinsuku noma nakuphela kweminyaka futhi uyaphuma futhi unika uAbrahama isidlo oyenesithembiso na nesithembiso selulelwe kithi kulokhu kusa sikini nonke Besingaba nesikhathi esiningi ngifisa sengathi ngabe besinaso ngale ndaba enkulu mhlawumbe ngolunye usuku emva kokuba lolu hambo seliphelile njengoba ngiwelela ezizweni manje kwamanyamazwe nasemaqaleni onke ngishumela ivangeli ake nginishiye nalomcabango bantwana bami abathandekayo bafowethu bami nezisebenzi esibambisene nazo evangelini lenkosi yethu uJesu Kristu Ningathini wathathani sibinde sisha kulokhu kusa phakamisani amakhanda enu phakamisani amadolo enu abuthakathaka nezanda ezake zayetha bukani kumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu inkosi uJesu Kristu osinike lezi zithembiso lento engizame ukuyishumayela kini ngesambulo enganikwa sona inkosi uJesu Kristu nokho ngisengongazi lutho futhi ngingafundisiwe ngingena kufunda izincwadi nokho uNkulunkulu somandla ulibeke ngaphambi kwezwe ngokuba alinakuphosisa abathezi lapha kulokhu kusa yilabo abebekhubazekile nabahluphekayo ngevikele dlule futhi ngaleli viki baphile ngokwejwayelekile futhi basindile kukhona labo akade bezithulu bemi lapha ebusuku mini umbhalo bedlule bami lapha manje bezwa kahle kakhulu njengabo bonke abanye kuyini na isivumelwano sikaNkulunkulu esingenambandela senza noAbrahama nenzalo yakhe wethembisa ukuthi uyokwenza ngakho ke asisikholwe kulokhu kusa ngenhliziyo yethu yonke Njengabantu abanye bethu bethezi lapha abadala abanye bethu sebempunga abanye bethu ngaphambi kokuba sidibane futhi kungahle kube khona abanye bethu abedlula baye ngale kweveli Kodwa noma ngabe yini eniyenzayo noma ngabe yini eveza ukuphila noma iveza ukugula uma iveza noma yini ezweni thina iveli yakho iphakathi kweveli yeba ulokhu ubuka kumqalisi nomphelelisi ngaleya inkosi uJesu Kristu biza lezo zinto ezibonakala ziyizo sengathi zazikhona kukhona izinto ezimbili umuntu azilandelayo kuqala ukuba nesihawu sobuntu okwesibili isambulo sobuNkulunkulu okwesithathu ngumbono ongu-isho kanje inkosi izikhathi eziningi siphansi phakathi lapha futhi azikhweli neze singene kulokhu uma ungekho phansi phakathi lapho phosa amathemba akho edlule kulelo veli phezulu lapha ku-isho kanje inkosi nakuba ungawuboni umbono nakuba isambulo singafiki nakuba uma ukhulekelwa uthi ngifisa sengathi nje bengingakholwa lokho akwenzi mehluko phosa yange lakho phakathi lapho futhi ukubize kanjalo noma kanjani uAbrahama wayengaboni wathi kungaba kanjani na uMariya wayengaqondi wayengaba kanjani nengane engazi indoda na yathi kodwa umoya ongcwele uzokusibekela uzokufeza wathi bheka enyekazi yenkosi makube kimi kwakuzokwenziwa kanjani na wayengazi kodwa waphosa ihange lakhe ngale kwevili wasehlubeka efakaza ukuthi wayezoba nengane ngaphambi kokuba eze ukuphila kumbe noma yini wabiza lezo zinto ezazingekho ngokungathi zazikhona uAbrahama eseneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala uNkulunkulu umnika isithembiso noSara enamashumi ayisithupha nanhlanu ubudala wanikeza isithembiso futhi iminyaka engamashumi amabili nanhlanu yaphela ngaphambi kokuba silezifezeke kodwa u-Abrahama akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa waqina ekholweni enika uNkulunkulu udumo futhi ebiza lezo zimpawu nezinto eyayikhona ngokungathi zazingekho futhi wafakaza kuphela ngalokho uNkulunkulu athi kwakuyiqiniso ngoba wayenesithembiso uNkulunkulu yiba nezihawu ohe ngabe ukukholwa kwenu kuhlala kuthule kulokhu ukusa uma imimoya ekhathazayo ivunguza ubusuku bomnyama imimoya nemibane kubaneka ngabe ihange lakho liyabambelela na yakha amathemba akho kulokhu ukusa ngaphezu kwalotho kunasegazini likaJesu elinokulunga ngiyazi kulukhuni kubonakala kulukhuni kodwa ake ukuthathe kanye bese uthatha uNkulunkulu ezini lakhe bese ubona ukuthi kuyithemba elihle kanjani elibusisiwe ukumasha nje uqonde phambili ekukholweni kulempi enkulu yokukholwa njengoba ngizamile ukuyilwa nginqamane nezinye izithiyo ezimbi kabi kade ngisemigwaqeni emagebhugebhu kukhombisa kimi nginakho kodwa kube yinto ebusiseke ukwedlula konke bengingeke uhwebelane nalutho ezweni futhi nakho kunqoba kwami okuninga okukhulu kunakho konke izinjabulo ezinkulu kunazo zonke enginazo kungenkathi uma nginqwamana nento ethize ngingakwazi ukubona ngaphezu kwayo macala onke kuyo noma ngaphansi kwayo ngivele nje ngiqhubeke ngihambe ngiqonde ngakuyo ngikholwa yilokhu ukuthi uNkulunkulu uzokwenza indlela uma sengifika lapho angikaze ngifike ngalo nyaka kuze kube lapha noma yini nalo lonke leli banga engize kulo ngethembe yena akakaze angenze ngehluleke ngumusa owafundisa inhliziyo yami ukwesaba ngumusa owakhulula ukwesaba kwami kwenza igugu ukubonakala kwalowo musa ngehora engakholwa ngalo futhi ezingozini eziningi izinkathazo nezihibe sengivele ngedlulile kwaba ngumusa oze wangifikisa lapha ngokuphepha ngumusa ozongiyisa phambili nalapho siyobe sesibe lapho eminyaka izinkulungwane ezishumi ukhazimula kukhanya njengelanga asikuba nezinsuku ezinciphayo ukucula udumo lwakhe kunangamhla siqalayo uma ngempela sesilapho no-Abrahama u-Isaka noJakobe labo abebeyifa lesithembiso besibheke ukuba singehluleki ngokuba ngaphandle kwethu abanako pheleliswa futhi bethembele kakhulu kangakanani kithi kulokhu kusa asingehluleki gcinani ihange lenu likuKristu uma uyisoni awudingi ukuza e-altar kuyisiko ukwenza njalo kodwa uma ungafuni ukuza futhi ingekho indawo kuwe ukuba uze thana Nkosi ngilahlela eceleni zonke izinto zezwe khona manje ngizibeka mina uqobo phambi kwakho ngize futhi nginqunu njengoba nginjalo futhi ngingamahloni nehlazo kodwa ngiphosa ihange lami kuwe futhi ngikholwa kuwe akukho engingakwenza kepha yilokho ongenzele khona Uma ugula udokotela ethi ayikho nhlobo indlela kuwe ukuba uke usinde, ayikho into engenziwa, buka kuleli tabere leli qenjana labantu kulokhu ukusa, lapho leli yidlanzana akusilo ngisho ichashaza lezinkulungwane ephilisiwe emavikini ambalwa edlule umhlaba jikelele. Imikhankaso emikhulu izwe lisekuhlokomeni nemikhankaso yokuphilisa kukaNkulunkulu amadoda okukholwa ephuma enesibindi sokuthatha uNkulunkulu ezini lakhe izinsuku zabezizwe seziyaphela. Lesi sibonakaliso sibukene, lingalindi isikhathi eside kakhulu. Balinda isikhathi eside kakhulu ukuqonda u-Elijah nabafundi baze bathi kungani ababhali bathi u-Elijah umele kufika kuqala na, wathi sewafika vele futhi animazanga bathi wayengubani na, wathi uJohane umbhaphathizi, awu basho impela lowo kwakunguye. UJesu wafika futhi abakwazanga emva kokuba abaseRoma sebembethele ngenkathi isikhathi sasesedlule kakhulu ukuba kungenziwa noma yini, wathi impela lowo ubeyindodana kaNkulunkulu. Nakuba wayeyiselelesi, nakuba waye wafelwa ngamathe, nakuba wahlekiswa ngaye futhi wahlushwa, nokho uNkulunkulu wamqinisekisa ngezibonakaliso nezimangaliso. Namhlanje asingalindi isikhathi eside kakhulu, lokhu ukuphela kwesikhathi sabezizwe siyaphela.
Nations are breaking. Israel's awakening. Amen. The signs that the Bible foretold. The Gentile days numbered with horrors encumbered. Return, O disperse to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Our Father,
Baba wethu siyakubonga kulokhu kusa ngaleli themba elibusisiwe. Oh ngolunye usuku lwenkazimulo lapho usumi emhlabeni futhi kuyothiwa kwakungalotshiwe yini ezihlabelelweni ukuhlengwa kwenu kuyasondela na? Nikathi lapho emhlabeni okokuqala wathi akulotshwanga yini nguDavide ezihlabelelweni lezi zinto ezithize na? Futhi uma sicabanga ngaleso sihlabelelo kuzoba nomhlangano emoyeni wawo bonke abaprofethi nabahlengiwe noDavide omncane noMose nabo bonke okhokho bayoba khona lapho, khona siyothi akulotshwanga yini esihlabelelweni ukuthi siyokubona lokhu na? Nabahlengiweyo beminyaka bayojabula kanye kanye. Baba, thethelela wonke wesilisa ophiyazayo noma wesifazane, intombazane noma umfana kulokhu kusa, kwangathi lolu kungaba usuku olusha empilweni yabo, isikhathi sokuthi ngokukholwa bemukela iNkosi uJesu njengomsindisi oqondene nabo futhi banamekwe ngophawu embusweni kaNkulunkulu ngomoya ongcwele. Thatha lawa ambalwa amazwi asheshisiweyo Baba, bese uwacwelisa ehlele ezintliziyweni zabantu njengoba benesidingo nje. Emezuzwaneni embalwa nje manje abantu bazobe beza ngapha ukuba baphiliswe. Kuzoba khona labo Nkosi abaphuphuthekile, abahluphekile, abakhubazekile nabagulayo, nazo zonke izinhlobo zezifo eziphezu kwabo. USathane wenze lento embi Baba. Lawo bantu abahluphekelayo Nkosi ngeke beza lapha ukuba bebengakholwa ukuthi bangaphiliswa. Wathi sinqoba ngegazi lewundlu nobufakazi bethu futhi nakho kubekwe izintambo lapha emsamo izinduku zokugela nezinto okunqwatshelweyo futhi kwahoshwa kwasuswa lapha nezihlalo ezinamasondo futhi izinhlaka zemibhede zaqoqwa zakhishwa nemibhede nabesilisa nabesifazane. Uhambile suka lapha Nkosi kuzo zonke izinhlobo zezifo nezinhlupheko uSathane azibeke phezu kwabo, hhayi ngenxa yokuthi yindawo kodwa kungenxa yokuthi ukukholwa kwabo kuhlangabezane nesidingo sakho khona lapha. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi wonke umuntu ogulayo lapha ukuthi ukukholwa kwabo kuzokwenela kulokhu kusa manje, ukukhumbula lo Melchizedek omkhulu emumva ngaleya owayengena kuqala kwezinsuku, akazange abe nayise nanina, akazange abe nakuphela kokuphila, lowo usaphila nanamhlanje. Manje-ke wathatha umzimba wobuntu othiwa nguJesu Kristu waba yinyama, wafa wabuyela kuwo futhi useyiyo iNkosi yokuthula, iNkosi yokulunga, esethembisa lezi zinto ezinkulu zaphakade oye yena o kufungwe nguNkulunkulu kuAbraham ukuthi uyosigcina isivumelwano isithembiso ngaye nenzalo yakhe kuze kube phakade. Sisize namhlanje ukuba sihambe sibheke phambili kulomsamo manje sinokukholwa okungafi. Abanye babo lapha Nkosi baboshwe imikhuba engcolile, imikhuba yenyama emidala enamanyala uNkulunkulu, njengoba iBhayibheli lathi masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi. uNkulunkulu kwangathi bangakulahla ngokuphazima kulokhu kusa futhi babheke kuJesu osihlanza kukho konke okungalungi siphe khona baba futhi uma sesihamba namhlanje kwangathi singahamba sinenhliziyo egcwele uthando nokujabula. Busisa leli bandla elincane, busisa umfowethu Neville othandekayo Nkosi njengoba elusa futhi esebenza umsebenzi wokuzikhandla nsuku zonke nobusuku bonke ezama ukwenza indawo yabantu ukuba beze bazokhonza ukubona iNkosi uJesu ekubonakalisweni kwakhe kothando namandla. Busisa inkonzo yakulobu busuku Nkosi, letha isibusiso esikhulu kithi futhi baba yakhuleka manje ukuthi uzothola inkazimulo ezintweni zonke. Futhi ngelinye ilanga uma konke okokuphila sekuphelile, intshumayelo yokugcina isishunyayeliwe, iBhayibheli selivaliwe, amatheyiphu esezwakalile, izikhali sezitakiwe, intuthu yempi isiyahwamuka, ilanga selishona, khona-ke baba semukele embusweni wakho. Ngathi singeza njengamaqhawe amadala angomakade ebona anezingozi zasempini siphe khona Nkosi ukuze semukele umzimba umuhla lapho esingeke sisaphinde sigule khona noma sibe nosizi kumbe udabuka. Masethembe kuzo zonke lezi zinto ziselapha emhlabeni manje ukuba sikholwe futhi sibize lezo zinto ezingekho okuphambene nezwi kaNkulunkulu ngokungathi zazikhona ngokuba sicela egameni likaJesu Kristu. Amen. Noma ubani lapha uzozwa nje sengathi uthi ngithanda nje ukwemukela iNkosi uJesu Kristu, angikaze ngikwenze ngaphambili, ngifuna nje ukuphakamisa isandla sami ngithi mina ngokuphakamisa isandla sami ngiyamemukela. uNkulunkulu akubusise dadewethu, uNkulunkulu akubusise mfowethu, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise yilokho uNkulunkulu akubusise mfowethu, ngifuna ukwemukela iNkosi uJesu Kristu, uNkulunkulu akubusise dadewethu, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise. Kulungile, ngicabanga ukuthi akakuzwa lokho na, uyayazi inhliziyo yenu, nguye onitshele ukuba nikwenze. Omunye futhi uthi ngiyafuna manje ukukholwa, ngithi manje Nkosi ngifuna ukukwemukela khona manje, ngifuna ihange lami liqine ngqi ngaleya evelini ukuze lingagudluki neze, ngikwemukela njengomsindisi wami. Ungasiphakamisa isandla sakho. Omunye futhi na, uNkulunkulu akubusise.
What then, when the one that rejecting this message today will be asked to give a reason, what then?
Kwangathi Nkosi inganibusisa manje njengoba nizoba ne bangaki lapha ozokhulekelwa nabagulayo na, asibone izandla zenu noma ikuphi endleni ogulayo.